jaja jaja sala bakate banke kukalo kaliebule oh oh inge bya kulya lusibula berango lusi tusaka olumubambya yenga munyo mu mazina yafumba era kukalo kaliebule waliyo famile jemani bafumbiza omuwala nga baleeta bintu naye teyafumba tonswaza nanca wange tonswaza nyamba bambi tufumbirwanga bintu sima muntu emama wokumufuna sali nanju agala byamfuna gwe nonya eneise nungi kibenga kyekikulu Soka zibanga mbo Mwebuzo tia kwa baba tafumbi wanga ko Kuba advisor wo Abo babo fumbo mwalema Echi wazunza kubaba lemwa Baba benjezi Ebyo obo fumbo Tebabi agala batimu kutabula Banala batambu sifu kwa mbwa Ebyo kuwaga waga Nje musaja kusimbia Atoli kumulembe Imama woku mufuna sali na nju Tatunulira byamfuna sunya mukwano mukalira naye yange boya agala byamfuna gwe nonya mire nyu imere tanda yamwe tatunulira byamfuna suta mikwano mirungi na Yesu sulanga agala byamfuna gwe nonya mirembe Basavira nyamba mwana wange tusula mu bantu abana bo musajja obakumanga bagale baba bana bo
na kino kikulu mwana wange bakulu bananga bakuzalira omuntu dala bazadde bo ne mutabani mugambe wane wakazalidwa mwana
katigenda mwana wange bebe byange
Kusibula na yenga singo baganyo waka wano wamwe
Obugambo singa wako gamba gamba butwari Katibai, bye bye, katibai